Tani wa musaza bagalo mutya omanyi we sibara byeko nange sefuna yenzenduka wa masomesa muyige simba byamali asimbe kyonna kyeyama lizaba yeshama bale masaka wali okwatanye bubondo ye wafetobula lizaba yeshama bale masaka wali owojera kyaba kuze wafetobula olwalero nkomyeunga nina obujulizi bananga tanna fesi to papa kujevuma bajibenda byeko wana baliko obubinga kati beba sekulu b'ekibugera nga bafuga nange kamwa kogera imbanga museka naliko mu mmere mbyabagimwandaba nasiganga kyute kisigeno museka nentembe y'obulega n'okuvumwa n'envuma naye n'abaali banjerega bwe sirifuna kati ate basasula nsimbe nange okundaba bannanga omulamu tasekererwa
yikirasaba omulamu tasekererwa
omuliwo terinya byofumba bidiba
yikirasaba omulamu tasekererwa
omuli muyimbi ngerinnya tonalifuna
yikirasaba omulamu tasekererwa
olwalero ndi kuggwa muntu akyasula obubi awera bange yakomamu ebyo byokola togwa musuubi mwatunyiikira obulamu bwe bugagga n'abaganda baagera tewali mugagga wano ataato banansimbi lwakuba gye nvudde waabwe tebamubikkula buli gwe weesimisa yaliko obubi obulamu bwe bugagga bamala ne bafuna ne pasita bugembo oyo gwemwesimisa yaliko mu mbeera embi nga kyali ekibula esubula ebikajje bugembe gwe mulaba nga bissa ku mutwe empaka gy'anaabitundira naye kati omusanga mu kkanisa ye naawe nyigira olunaku olulo luliki oyo nnabbi kakande ku bbiri naye yali muyimbi era nga nze gwolaba yatema ne ku manda ng'asaawa kompawundi yasubula ku mwenge ng'agujja nakasajja mu kiwunya gy'agutundira naye kati ye naggaga naawe nyigira olunaku omwatululisha maama fiina gwolaba nga yesi mwangu gye yayita yali kawusigalo kyovola bayamba nnyo amanyi ennaku bweruma olasalo ne makamwai yali mukubi wa besi mu sinagoga nabbika kande n'asiima kumusabira kati y'omu ku basumba beeyagaza mu ggwanga lino senga katana yali mukazi mu nnaku nnyo mukama yamwani kuleera yalungama kati seminti atikkulwa twera ebizimbe biwera senga kulannama yali muvubi ku nnyanja yavuga ku booda ng'atunda n'empafu naye raba gwe bwajuga mukama yamwani kula ensi yakyuka bannanga omulamu tasekererwa oli mu muziko olaniro ddi akutigumya diguli wagifuna naye omulimu gwabula saakadde kuyimba mu mpaane ampaana mulina omulangira bamweyana kyaggwa omanyi bw'okulwa kyogenda manya nti n'ekyofa si wangu wakulabwa ebirowoozo bingi bitta omwoyo ogirwa endowooza z'ekyavu mu bwennonda wana akawumbe ku kkubo ebizibu bya duniya mbambiwunzise teryajja kukasuula kolinda kubanga bazirina bye basinga okuzaagala wava munnoyo gwe weegomba naye yayita mu bulumi ensimbi okifuna yasobola ku byennyanja kwali kunoonya nsimbi ebya driving school ye yabitandika yasooka bireeta mu ggwanga western driving school abagimanya mu njulira yavuga ne ku taxi ng'anoonya nsimbi kati yambasada w'eggwanga eryabahangale ng'ate yambasada wa benzi mu uganda muno yasooka okuwa pulesidenti n'emmoroka gwe yali cross country eddala benzi empya wamaso wakiryanga awe ennimbye wa salimu sale muganda wakagutema yasookera wa maama kyama erubaga wano ng'amuwa ne kamera oluusi n'asula kati yekyefulisena mu ggwanga lino ensi ekyuka omugagga sikalaala mmanyi mumuwulira yalimako ku nnaanansi mu matandika yatunda kusukali kulu yakola kumajambia yatunda nolwanyo ngaluku sabantu nebakole mefaliso kadibe bandiki veshuka yenna nyine yuga chike ensachuka omugaga chirumira fena go twesimisa kali mutembe ija tatu kaludda wa yasubula ne kugali chirumira gomulaba mukama na yambe ezifuna kadisebo ambassador yakulira abagaga kwagala noyo kumulaba omugaga busuro we katosi yali muvube kunyanja bwatyo mukama nayamba esimbi nazifuna kati byomere umalukayo wasuza property naye yasooka mu bwapota mukomo nayamba kati bebaniki b'ekibuga era byomere saba kabona cyumba naye yatoba n'edduniya yasitula amatokoyo ng'ensawo agisa kubega mpaka kufuso yapaka saako ewa agimwanji bugerere munanjulira kenzo yashimanga mazima masaka munjulira kikumi kikumi girikanya okugifuna lutalo yayo shamanda gwe yasomera semakula yali mpale mbaya muberu yasitula ebyuma nga bwasiba ekikali kakana banango omulamu tasekererwa shipa yasooka mundi yo kifo we twajjira Jackie Kizito amanyi obwawo sigalo bwe buluma.
Remember where you got it from. www.djericom.com.